USamuel oqala isahluko 4 verse 1. Izwi kaSamueli lafika kuye wonke uIsrayeli. UIsrayeli waphuma kula namaFilisti wamisa ngase Ebeni Ezeri. AmaFilisti amisa eAfeki. Verse 2. AmaFilisti azihlelela ukuhlangana noIsrayeli. Impi yaqhubeka uIsrayeli wahlulwa phambi kwamaFilisti abulala empini ngasendle kungathi abantu abayizinkulungwane ezine. Verse 3. Kwathi abantu bengena ekamu amalunga kwa-Israyeli athi, uJehova usibulaleleni phambi kwamaFilisti na? Masithathe umphongo lwesivumelwano sikaJehova eShilo siwulethe kithi, ufike phakathi kwethu sisindise esandleni sezitha zethu. Verse 4. Abantu base bethumela eShilo bathatha khona umphongo lwesivumelwano sikaJehova sibawoti uhlezi uphezu kwamakherubi. Amadodana amabili ka-Elo oFini noFinehasi ayilapho nomphongo lwesivumelwano sikaNkulunkulu. Verse 5. Kwathi umphongo lwesivumelwano sikaJehova ufika ekamu, wonke uIsrayeli wakhamluka ngokukhamluka okukhulu kwaze kwaduma umhlaba. Verse 6. AmaFilisti esezwa umsindo wokukhamluka athi, uthini umsindo walokhu kukhamluka okukhulu ekamu lamaHebheru na? Aqonda ukuthi umphongo lukaJehova ufikile ekamu. Verse 7. AmaFilisti esaba ngokuba athi, uNkulunkulu ufikile ekamu. Athi ke maye kuthina ukuba kuzange kube khona okunje ngaphambili. Verse 8. Maye kuthina ngubani oyakusophula esandleni salaba onkulunkulu abanamandla na? Yilaba onkulunkulu abashaya baseGibhithe ngazo zonke izifo ehlane. Verse 9. Qinani nibe ngamadoda nina maFilisti ukuba ningabe izigqila zamaHebheru njengalokho bezigqila zenu, yibani ngamadoda nilwe. Verse 10. AmaFilisti alwa uIsrayeli wachithwa babaleka kwaba yilona lo etendeni lakhe. Kwaba khona ukuceka okukhulu ngokuba kwawa kuIsrayeli abantu abayizinkulungwane ezingamashumi amathathu abayimigundatshani. Verse 11. Umpholo kaNkulunkulu wathathwa amadodana omabili ka-Eli oHofini noFinehasi abulawa. Verse 12. Kwaphuma umuntu wakaBenjamin empini wagijima waya eShilo ngalolo suku izingubo zakhe ziklebhukile enomhlabathi ekhanda. Verse 13. Ekufikeni kwakhe bheka u-Eli wayehlezi esihlalweni sakhe ngaseceni komgwaqo ngokuba inhliziyo yakhe yayithuthumela ngomphongo lukaNkulunkulu. Esengenile emzini lowo muntu wakubika wakhala umuzi wonke. Verse 14. Lapho elezwa umsindo wokukhala wathi, uthini umsindo walokhu kumemeza na? Lowo muntu washesha waya wamtshela u-Eli. Verse 15. U-Eli wayeneminyaka engamashumi ayishiyagalolunye neshiyagalombili, amehlo akhe ayiqundekile engenakubona. Verse 16. Lowo muntu wathi ku-Eli, nginguye owaphuma empini ngibaleke empini namuhla. Wathi, bekunjani indodana yami? Verse 17. Owaletha umbiko waphendula wathi, u-Israyeli ubalekile phambi kwamaFilisti. Kwakukhona ukubula okukhulu phakathi kwabantu, amadodana akho mabili oFini noFinehasi afile, nomphongo lukaNkulunkulu uthathiwe. Verse 18. Kwathi esaphatha umphongo lukaNkulunkulu wawanyovana esihlalweni sakhe ngaseceni kwesango, kwaphuka intamo yakhe wafa ngokuba wayengumuntu omdala esinda. Wayebahlulela abakwa-Israyeli iminyaka engamashumi amane. Verse 19. Umalokazana wakhe umkaFinehasi wayekhulelwe eseza kubeletha, esezwile umbiko wokuthi umphongolo kaNkulunkulu uthathiwe, nokuthi kufile uyisezala nomyeni wakhe, wakhonkobala wabeletha ngoba wafikelwa yimihelo. Verse 20. Ngesikhathi sokufa kwakhe abesifazana ababemkuye bathi kuye, ungesabi ngokuba ubelethe indodana, kepha akaphendulanga akakunakanga. Verse 21. Wamqamba umntwana ukuthi ikabodi ethi inkazimulo isukile kwa-Israyeli ngokuba umphongolo kaNkulunkulu uthathiwe nangenxa yesezala wakhe nomyeni wakhe. Verse 22. Wathi inkazimulo isukile kwa-Israyeli ngoba umphongolo kaNkulunkulu uthathiwe.